Singa kubanja jira kaku wala na gwe.
Daddy, performing with some money.
Singa kuwala na jana kubanja.
Aka, aka, tonja beji na anas. Aka, moka mkaka unye chipaka.
Unye chipaka.
Aka, aka, tonja beji na anas. Aka, moka mkaka unye chipaka.
Unye chipaka.
Sikuli. Sikuli. Tomanda sikuli, newewe mete chisikuli.
Sikuli
go. Sikuli. Sikuli.
Sikuli go.
Tomanda sikuli, newewe mete chisikuli.
Sikuli go.
Sikuli nkulabanga sikurini. Sikuli kununanga ice cream.
Hey,
haline fine dene.
Si,
sikulaba madisi.
Waka nkula nakiriza. Naka kwa na wagana. Sente nzirira mitundu vyachama. Bakazi vyachama basaja tulakana.
Aga, aga tondia bigi na anas. Aga moka moka kwa unye chipaka. Aga, aga tondia bigi na anas. Aga moka moka kwa unye chipaka.
Someone to abuse me. Batali na kusoni. I need a fucking person. Muwe kumane. Izo we wangambere laone mo bad weather. Yamanya, bad is over same feather zimbo. They flop together.
Mwe.
Singa kubanja jira kakuwalana.
Mwe.
Singa kuwalana jana kubanja.
Aka, aka, tonja piki na ana.
I'm
gonna go to the house.